Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Bad man, a bad man, yeah. Kafika bama kwada, bama zibandine fumu choka munjila brada. Skin fresh melanini, sunga nikwe seka leza za kugwila pamubili. Ine mind my business, osa niletela chikwela sini mafuna po darkness. Ni mafuna chabe happiness, tikolewa na wanzanga kugeto ndiye success. Yeah, osa nipa kila po pressure yako. Negative energy, away. Ano pachalo ni kulimba. From Thursday to Thursday, tinkala ti utimba. Osa ni kweze kapo tempa. Tivo motimba, wamena kweza volume kujilimba. Yeah. Osa nifa kila popesha yako. Negative energy, away. Osa nifa kila popesha yako. Negative energy, awe. Niziba ndiwe njoka. Ngativa bwino pachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, time we afika. Niziba ndiwe njoka. Ngativa bwino pachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, ni time we afika. Osi nindan, ukamba chanda. Sunga chite half of what I've done. Ulibe plan, uzivela chan. Pass a chance time, yanga yafika pandan. Koma, 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 ndine. Dine mwezo choza pama picture. Dine muna uza kutisova. Life enze monga vifaya. Apa ni bad boy flexing, pese kam Range Rover. Sima chilling up on a bantu bachi kwela. Pasa high five, kubante mwande chimwela. Let me be, yeah. Maybe, oh. Okay, tell me why you funa ninkade lava wako. Ushonga ni konde monga sister wako. Sani na mind, tell me why. Baby tell me why you funa ni kade lava wako. Ushonga ni konde monga sister wako. Tell me why. Osa nifa kila po pressure yako. Negative energy, awe, awe. Osa nifa kila po pressure yako. Negative energy, awe. Niziba ndiwe njoka. Ngativa bwino pachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, time we afika. Niziba ndiwe njoka. Ngativa bwino pachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, ni time we afika.
Bad man, the bad man vibes on vibes, yeah. Original. Number one.